downloaded from Chili Swag
music.com. Another one, you know, one, number one. Where's that if you can hear it? DJ Yanga Boy, Puyin Aswag, alongside.
Call me that again. I want to call me, kuna waka. I want to call me, kunifaze nitokwa. Ukarekwateni ufunduke, onafa upakinge. Ukarekwateni upakinge, onafa.
So what ya kuni panga hai, kwa nani zuve marijuana? Wena msiza ni katikinga winsichuana. Linyalo rinani ni milao, izwale la kumuna wa hao. Hae waula tukweza zentokwa, uzive unani ni kamukwa. Number one, fala pafanto kwa likute. Two, fala pafanto kwa makete. Three, uziwe makuwa mwela waengi. Four, ama uchwa ulo ni wanyeni. Pala kucho.
Aiva ukoni, kunatera mula waka.
Mweza livi yake ni.
Aiva ukoni, kunifaze nitokwa. Wenari kute, kinto yetu na. Likute, kinto yetu na.
Ufunduke, ukare kwa teni ufunduke. Onafa upakinge. Ukare kwa teni upakinge, onafa.
Another one in the one in the one. Oh, Nafa, where's that? If you can do it, you can do it. You can Kikuli, luto pila amo. Nesika kushimbela kukupanga steko. Tuko kweni pepela wananoti mizeko. Uzwafoni kunyele zina palela kuhikeza enjoy. Inga msali waka wanutu savoy. Hewa kukupale ziku pilisa na nina. Zila wai wana yeliva kumina. Pala kucho.
Hewa ukoni kunaterera mula waka. Hewa ukoni kunifaze nitokwa. Wenari kute.
Music.com.